presenting Puzzle HW.
Yes, B.
Yo, yo, Chicky, Skia. Nisherer, vibe zetu ni kupati. Nisherer, 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 tuko lock, tuna party. Nima party, nima party, nima party ring zetu ni kupati. Nisherer ring zetu ni kupati. Nisherer tuko lock, tuna party. Bang bang bang, tuna bounce na mzinga. Mafumu zimejipa, tuna bounce na mzinga. Party kume nice, wadao ni manduru. Nukileta tuvurugu ni mabare za kisoka. Muda kamu ni kusude back left. Rada ni bie, hii ndo maisa, tunarani shere. Basi moku teke teke kwa hii maisa. Yeah, nima party, makiki tukikata. Na wadao wakikula tusakata. Senyorita, piga luku safi. Juleo nima party na kukata tumakeki. Nishere, 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 vibe zetu ni kupati. Nishere, 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 tuko loku kuna party. Nima party, nima party, nima party ring zetu ni kupati. Nisherehe ring zetu ni kupati.
Waza,
nisherehe tuko loku.
Yes, B. Nisherehe nimekam na mapedi. Wadenge cheki wamedunga panty. Stingo zao zina rhyme na mafanki. Pati ni ya magwiji buda hatutishi chesa. Unazima na mzinge kwa kwa meza. Title ni pati tunabesa. Chisha bot circulate on the table. Na taiko na moshi before he's a bubble. Shika magoti rombosa kiniga. Up and down, triple bubble. Up and down, triple, triple, up and down. Sidai beti tonight na mteka. Mama sita figa nane ameweza. Ameweza 254 buka gang wapi waiter. 254 buka gang wapi waiter.
Nishere, 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 vibe zetu ni kupati. Nishere, 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 tuko loku kuna party. Nima party, nima party, nima party ring zetu ni kupati. Nishere ring zetu ni kupati. Nishere tuko loku.